Shangilieni dunia.
It's a beautiful season. It's a Christmas season. Ni Yesu ndiye amezaliwa. And we are going to do this. Sikia. Dunia ni shangilieni. Mewangasia tika mji wa Daudi Kristo Yesu wamezaliwa Mia nishangilieni Nuru imewangazia Katika mji wa Daudi Kristo Yesu wamezaliwa Kristo Yesu wamezaliwa Kawacha utukufu Ili yetea tukomboe Tazama kwa ajili yetu Say, Shamani Shangwe Mashariki Walipata ujumbe Kristo Yesu wamezaliwa Wachungaji wa makondeni Mamajusi wa mashariki Walipata ujumbe Kwamba Kristo Yesu wamezaliwa Wawatu wake wote Alio atilia Utukufu na nguvu Ados, e dia seguir aquele ano.